ne banaffe ba minister ba kabaka bakungu bakasaka mu bitongole ebyenjawulo nga batuwa entebya oba enteekateeka nga bweba eyimiridde. Olwaleero nasuubidde maama Otulida Nakate Chikomeko minister atwali ebyenjigiriza ebyenkulaakulana ebyobulamu ate n'ekikula ky'abantu. Weewa otasobodde naye ate n'ampeereza delegation. Delegation ekiite ki mu Luganda?
Ekibinja ky'abakungu.
Ekibinja ekyabakungu. Anyampadde ekigambo. Nampeereza ekibinja ky'abakungu okujja okumukiikirira asobole okukiikirirwa mu bugumivu. Akulembedde ekibinja ky'abakungu kagwebantani kanale.
Tweyanzanyise obutweyanzeege awuliriza CBS FM 88 Radio Bujajja tukubuuzaako nkya ya leero. Nze Emmanuel Kazibwe nga ndi muweereza ministry y'enkulaakulana y'abantu okusingira ddala mu byenjigiriza. Mvunaanyizibwa kukulondoola ensawo ya Kabaka ey'ebyenjigiriza eyitibwa Kabaka Education Fund nga tuyingiza abayizi abaweebwa bbasale okubalondoola gye basomera ate n'okulaba nti bamaliriza okusoma beeyunga ku kibiina ekibagatta eky'abaalumunaayi aba Kabaka Education Fund. Enkya ya leero nkiikiridde minisita w'enkulaakulana y'abantu ekitiibwa Kotida Nakate Chikomeko ababuuzaako era abategeeza nti emirimu egitambula bulungi mu ministry Kabaka gye yamuwa ng'avunaanyizibwa ku ministry muli byenjigiriza ebyobulamu ate ne ofiisi ya maama Nnaabagereka. Mpise ne bannange benjo kugamba nabo beeyanjule kubanga tasamirirwa.
Nze MC Fred Kamoga, academic registrar Mutesa the First Royal University. Tweyanzisa nnyo ssebo, tukyaza wano n'abatuwuliriza abali ku mpewo.
Naaliganye nti anga saasa gyasiimu.
Ssebo nange nze Mwesigwa David Nyanzi, nga nze ssenkulu wa ettendekero erya Kasawo Institute of Business and Technical Education. Nange nsanyuse nnyo ssebo okubeera wano.
Tweyanziza tweyanzeege. Omwaka gutandika butandisi?
Ssebo.
Oba oli awo mu kalenda. Naye ate
mu
mirimu egimu abamu balinza okuba era nabo batandika butandisi. Twali wano omwezi oguwedde omwaka oguwedde si wano wali mu Bulange. Katikkiro n'atugamba mugenzi.